goes.
See money on the track.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misitatoboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina bebeta. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama, suta mama.
Mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare. Leo michuano kiro jamila.
Nasi mare mare, hibe ikale. Kashpa damu na kubalika.
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda. Washa udi na gadalika. Vanessa, I got something to make you wetter. Baby let me kiss it better. Light the fire, mina pepeta. Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra. Mapenzi ya kiuni animaliza. Kiuno kama nyigu baby kunguza. Nisha kubali wanafunzi wewe profesa wa kama sutra.
Mapenzi ya kihuni meni pachika. Kiuno kama nyigu baby tulia. Kubali wanafunzi mini profesa wa
kama sutra.
Sani kama mimi na ondoka na we. Napiga maesabu na ondoka na we.
More music from legitnanja.com.